Kunjalo ngicabanga ukuthi sifanele sime uma sifunda izwi lakhe. Ngicabangi kanjalo na ngakho asime umzuzwana nje njengoba sifunda izwi lakhe. Ngifunda kulo busuku okwesifundo sombhalo esitholakala encwadini ka-Isaya isahluko sesithupha layisisani. Ngezinsuku zokufa inkosi uZiya ngabona inkosi ihlezi esihlalweni sayo sobukhosi esiphezulu siphakemeyo futhi umsila wengubo yayo ugcwalisa ithempeli. Ngaphezu kwayo kwakumi amaserafi yilelo nalelo lalinamaphiko ayisithupha, ngamabili lamboza ubuso balo nangamabili lamboza izinyawo zalo nangamabili landiza.
One cried unto the other and said, Holy,
futhi elinye lamemeza kwelinye futhi lathi, Ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi uNkulunkulu wamabandla. Wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe, futhi izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo, futhi indlu yagcwala umusi.
Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips.
Ngase ngithi maye kimi ngokuba ngiphelile lokhu, ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile, ngokuba amehlo ami abonile inkosi, inkosi yamabandla.
Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand.
Kepha landizela kimi elinye lamaserafi liphethe ilathi elivuthayo esandleni salo elalilithathe ngodlawo e-altare, futhi lathinta umlomo wami futhi lathi, Bheka lokhu kuthintile izindebe zakho, bubi bakho sebususiwe nesono sakho sihlanguliwe.
Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send?
Futhi ngezwa izwi lenkosi lithi, Ngiyakuthuma bani futhi ngubani oyakusiyela na? Ngase ngithi, Bheka nangu mina ngithume mina. Asikhothamise amakhanda ethu manje.
Father, we feel the same way at Isaiah.
Baba, maye sizwa ngendlela efanayo uIsaya ezwa ngayo. Maye kithi ngokuba amehlo ethu ayibonile inkosi umbuso wenkazimulo. Siyakubonga Nkosi ukuthi kunokuqhubeka kokuhlanza kulo busuku okungathinta hayi izindebe zethu kuphela kodwa izinhliziyo zethu nemiphefumulo yethu, futhi usihlanze kukho konke ukungahlanzeki kwethu ngokuba khona ngeqiniso sihlala phakathi kwabantu abanezindebe ezingcolile nezindebe zethu futhi lungcolile. Sikhulekela ukuthi umoya ongcwele omkhulu uzoza futhi uthinte izindebe zethu nezinhliziyo zethu ngogcobo. Umlilo kamoya ongcwele ovela e-altari likaNkulunkulu futhi sihlanze kukho konke ukungakholwa kwethu nokungabaza, ukuze angene futhi ahlale nathi ngokuba siyamthanda, ngoba futhi siyamdumisa futhi siyamkhonza.
We pray, Father, tonight if there's any.
Siyakhuleka Baba kulo busuku uma ekhona lapha ongakaze abe nalokho kuthintwa kokuhlanzwa kukamongcwele omkhulu umlilo kaNkulunkulu, kuthi kulo busuku ukuthi lo msebenzi uzokwenziwa kubo ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Sikucela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Manje ngizozama ukuphuma eli, angifuni ukuba nigeje usonto esikole. Manje kulungile kini ukuba nigeje umsebenzi wosuku, ngeke nikugeje lokho kakhulu, kodwa ukunihlalisa kuze kugamanqele siyagalolunye noma oluthize ngobunye ubusuku, kodwa ningamgeje usonto esikole noma ngabe yini eniyenzayo. Manje indaba yami kulo busuku ithi ukuthonya okuningi. Sifuna ukufunda le ndaba, sifanele siphenye kwizikronike zesibili isahluko samashumi amabili nesithupha, futhi ningakufunda. Lo uZiya wayengumfana ongumelusi wezimu, futhi yena izikronike zesibili amashumi amabili nesithupha ziyasitshela, wagcotshwa waba yinkosi eneminyaka eyishumi nesithupha. Futhi uyise ka-Uziya indoda emesaba uNkulunkulu, nale ndoda yayiyindoda elungileyo inabazali abamesaba uNkulunkulu, yenza lokho okwakulungile ebusweni benkosi. Manje sithola ukuthi ngokwejwayelekile ngicabanga ukuthi namhlanje inkinga yethu enkulu yalokho esikholwa ukuthi kungubuhlongandlebe bentsha, ngokuba nobuhlongandlebe babazali, ukuba nobuhlongandlebe basekhaya, abantu bakithi basuke ezintweni abe befanele bahlale nazo, ibandla labasivivi noma labanda nabantwana baphumela ezweni. Manje Hollywood ibeka izinqwaba zamabhayisikopo namathelevishini nokunye nokunye okungahlolwa ngisho ukuthi kufanele yini lapho bethuka khona futhi balisebenzise ngeza igama likaNkulunkulu futhi kwakuvamise ukuthi kwakungalungile kubantwana emabandleni obungcwele kuya emabhayisikopo noma imibukiso yezithombe futhi manje uSathane uthole ukugxuma okukodwa ngaphambili ngokuletha ngqo endlini esimweni sethelevishini bese-ke kungahlolwa ukuthi kufanele yini nakanjalo njalo naleyo indlela kaSathane yokungena kancane kancane njengesishushuluzi sesihlibhi esidala esizishushuluzelayo esasivame ukuba khona abaningi benu abasikhumbuli ngoba nisebasha kakhulu kwakuvamise ukuba nombungazo wabantwana wawuhlala phansi esihlibhini sakho esizishushuluzelayo bese nje ulokhu uzungeza kwakunembobo ukutshuza futhi wonke umuntu babecelana inselele ukuthi ubani owayengahamba asondele kakhulu kuwo futhi emva kwesikhashana ngaphambi kokuba wazi usuze waya phansi ileyo ndlela ke isono esingayo ungadlali ngaso ungaboni ukuthi ungafinyelela kangakanani kuso bona ukuthi ungakhela kangakanani kuso niyabo ungathathi ishansi uma uzothatha ishansi angifuni ishansi indoda endala esikoshi ngesinye isikhathi bathi yayizonqamula entabeni nezingqola yayilindile indoda ngayinye yayifuna ukuyiweza yathi ngifuna umshayeli wespani sezilwane obedlula bonke ukuba angithathe omunye wabo wathi awu ngingashayela umhlambo wami wamahashi ayisithupha egalopha ngokugcwele phakathi kwama-iti ayishumi aleyo rimu ngakuleyo ntaba ukuwa ngokufa wathi ngingumshayeli wesipani sezilwane okahle ngokwanele ukuba ngishayele amahashi ami ngokuphepha ngapho phakathi kwama-iti ayishumi amasondo ami futhi ngingawi omunye wathi ngingakwehlula lokho ngingashayela phakathi kwama-iti ayisithupha noma ama-iti amane futhi ngingawi neze wathi uthinike wena mnumzane na wathi awu angazi angithandi ukwenza lokho ngigudla unqenqema nje wathi ngithathe kunjalo yilowo-ke akusikho ukuthi ungasondela kangakanani nokuthi ucabanga ukuthi uqiniswe kahle kangakanani hlala uqelele kude impela nje esonweni njengoba ungahlala nje qhelela nje kude impela ngakho konke ongakwenza uthi awu ngingakwenza lokhu akukho kulimaza ekwenzeni lokhu awu uma kukhona umbuzo engqondweni yakho ungakwenzi inhlobo noma ikuphi lapho okukhona umbuzo qhela kukho khona-ke niyabo khona-ke uphila ngokukholwa uqobo uma kungekho umbuzo uma kunombuzo khona-ke kuyeke ungahambi ukuzungeza inhlobo futhi ngicabanga ukuthi izikhathi eziningi ukuthi ngabazali abaqhelayo ngiyazi kukhona ngezinye izikhathi ukuthi izikole nezinto nosonto sikole cishe uhafu wehora noma ihora ngesonto ekuseni nezwe linabantwanyana lonke iviki bese ubagqisha ukwedlula uthisha futhi izikhathi eziningi kakhulu uthisha unokuncane njalo ngekwata afundisa ngakho ngenkathi ependa izindebe zakhe futhi elungisa izinwele zakhe abantwana mabenze okwedlula konke abangakwenza bese kuthi-ke ekhaya abatholi iqeqesho lobukristu nhlobo umama uphandle ndawo ephathini yamakadi na nobabayi usezansi endaweni evalekile yebhola elidlalwa ngezinti nosisi uphume nomunye onevolovolo futhi nakhu lapho okhona niyabo ini kuphi lapho esiyakhona na uvele kuyasabeka bese kuthi-ke sithole ukuthi zonke lezi zinto ndawonye uJunior uphumile eshaya ehla enyuka nomgwaqo ngesithuthuthu sakhe futhi ngabanye babo ezansi bedlala igalofu nabanye bedlala ukubekelana isiteki futhi nje kuyinto ethize enye yokubungazana nebandla liyakudedela izikhathi eziningi manje-ke banebhodi lapho uma lowo melusi bekungenzeka athi ukushaya ucingo oluncane obeluthe ukuphambana kancane noma asho okuthize ngalo leyo bhodi iyomsukumisa igama lakhe kwenyukela ekomkhulu futhi aqoshwe esontweni ngakho niyabosa kuba ithikithi lokudla esikhundleni senceku egcotshiwe ukuba ishumayele ivangeli niyabo kunjalo sekuba yinto abayifunayo yithikithi lokudla bafanele bahlale lapho bathole inkokhelo enhle lalela mfowethu uNkulunkulu ayihawukele indoda eyothengisa ngobuzibulo bayo ngalokho lalela sidinga indoda ezophatha ivangeli ngezandla ezingafakwe lutho zingafakwe noma yiluphi uhlobo lweglavu lehlelo nje ileneke lapho indlela elilotshwe ngayo futhi ithethele amabhizela awele noma aphi lapho efuna ukuwela khona. Uma isitathulo senela umama wayevame ukuthi sigqoke wathi ungawuncweli umbila wakho manje ngakho sinalezo zinto esifanele ukuzilalela. Manje lenkosi uZiya engumntwana oyisimangaliso kangaka wayenobaba omeseba uNkulunkulu nina wayevela eJerusalema nobaba omeseba uNkulunkulu oweyinkosi ngaphambi kwakhe lelo hlobo lokufundisa lwancibikalela kulo mfana. Angisuye owedemokrati noma owe-republican ngenza ivoti elilodwa nje nalelo kwakungelikaKristu futhi uyi ngizowina kulelo. Manje ngicabanga ukuthi umngameli omkhulu kunawo bonke nokho esesake saba naye kwakungu-Abraham Lincoln, hhayi ngoba wayengowaseKentucky naye kodwa kwakungenxa yokuthi indoda iqubuka ingasuki indawo nazo zonke izincwadi indoda eyakuyaba nazo kusukela esikhathini isengumfana omncane yaze yaba ndala cishe impela kwakuyibhayibheli nohambo lomhambi kaBunyan. Niyabo lokho kwabumbeka kuyo ini lowo abe oqotho okufundayo okwenzayo kubumba isimilo sakho kusho oyikho wena. Futhi manje niyabo wafunda lapho uma wenze okungalungile wahlawula ngakho uma wenze okulungileyo uNkulunkulu uyokuhlonipha nalokho kwambumba kulokho ayeyikho. Nonina owesifazane umesaba uNkulunkulu naye wathi uma kukhona okufanele ukubongwa ukunikwa noma ubani kwakungumama umesaba uNkulunkulu owamkhulisa kahle. Manje lokho kwenza ngiyacabanga ngingathi okungenani okukodwa uma kungesikho okukhulu kunakho konke umungameli esaba naye uqubuka engasuki indawo noNkulunkulu wamenza umungameli ngoba wayeyindoda eqotho nendoda elungileyo. Manje sithola ukuthi lo mfana wayefana enalabo abazali abamesaba uNkulunkulu wenza lokho okwakulungile ngenkathi enziwe inkosi futhi ngenkathi eseneminyaka eyishumi nesithupha obudala wazishaya indiva zonke zombuso sazo nemibono edumile yosuku lwakhe futhi wakhonza uNkulunkulu ngenhlonipho lokho kwamenza waba inkosi yangempela. Ukuzishaya indiva ezombusazwe nomqondo wesimodeni futhi wakhonza uNkulunkulu ngenhlonipho lokho wakukuhle kakhulu. Umbuso wakhe uNkulunkulu wawubusisa wawumkhulu kakhulu ngangokuthi wawulandela okaSolomoni. NoSolomoni wayenomkhulu wedlula wonke owawukhona kodwa lo mfana wayelandela kuSolomoni embusweni wakhe. Kwakulu usizo olukhulu ngumprofethi osemncane u-Isaya naye eyinsizwa esencane ngaleso sikhathi eza nje ezalwe engumprofethi wabhekisisa ukuthonya ukuthi le ndoda yayiphezu kwabantu futhi yabona lapho ukuthonya kwayo okuvela khona ngoba yethemba uNkulunkulu ngokufizelela. Futhi une waqaphela futhi u-Isaya waqaphela ukuthi uNkulunkulu uyobabusisa kanjani labo abayokwethembeka ezwini likaNkulunkulu leqiniso. Manje siyaqonda ukuthi lo mfo osemusha wayefuna ukuhlala nemigomo yalokho okwakushiwo uNkulunkulu wayegcina imiyalo yakhe. U-Uziya wayengaphendukeli kwesokudla noma esokunqele wathala ngqo nalokho izwi elalikushilo futhi uNkulunkulu wamazisa futhi wambusisa kuyo yonke into ayenzile waphumelela waqhubekela phambili ngqo. Isibonelo esinjepho esingesa noma imuphi umuntu omusha. Ngicabanga ukuthi ukuba besinabantu namhlanje amabandla ethu azisho ukuthi angamaKristu kuba bebezozithiba ezintweni zezwe futhi baphile lolo hlobo lwempilo bekuzothonya amaKristu asemasha ukuba enze njalo. Kodwa namhlanje uma befisa futhi baphuze futhi babheme futhi baqhubeke futhi babe besalokhu bezama ukubamba ukuvuma kwabo njengobuKristu lokho kubeka isikhubekiso esibi endleleni yabanye abantu futhi kukwenza kube nzima kakhulu. Kumbulani iBhayibheli lathi niyaphila ezincwadi ezilothiweyo ezifundwa ngumuntu wonke. Manje abantu abaningi bangeke balifunde iBhayibheli kodwa uNkulunkulu unenze omele ongophilayo. Uyincwadi ehambayo ufanele ube iBhayibheli elihambayo uKristu kuwe. Fanele ube yizwi likaNkulunkulu elihambayo futhi uma uzisho ukuthi ungumKristu futhi ungesikho lokho ukuthonya kwakho okwakho okuthonyayo kuyokwenza uphendule ngemphefumulo eminingi oyijikisele eceleni yaqhela kuKristu ngalolo suku lokwahlulelwa. Ngicabanga ukuthi kusifanele kulo busuku ukucabanga ngalokho ngokuba wonke wesilisa wesifazane umfana nentombazane uyazi ukuthi uza ekwahlulelweni. Ningase niphunyuke kulokhu lokho noma okunye, ungahle wehlule intela yemali engenayo, futhi ungahle uphunyuke ezimalini ezingenayo zangaphakathi, ungahle wenze into eyodwa noma enye, ungahle ukuba weqe umgomo wejubane namaphoyisa angakubambi neze, kodwa ngolunye usuku ukwahlulelwa kuzokubamba lokho okuqinisile. Futhi siyazi ukuthi umuntu kumele afe bese emva kwalokho kube ngokwahlulelwa. Ukufa kusiyo into elikhuni. Ukwahlulelwa emva kokufa leyo yingxenye embi, futhi lapho okwenze empilweni nokuthi ubathonye kanjani abanye uthi uphendule ngakho ngalolo suku. Sifanele sikubeke kangakanani eceleni konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi ukuze sikwazi ukugijima ngokubekezela lokhu kuncintisana esikumiselweyo sibhekile, hhayi esivumeni kholo ehlelweni komunye umuntu othize, kodwa kuJesu Kristu ongumqalisi nomphelisi wokukholwa kwethu. Ukuthi sifanele sizicabange kanjani lezi zinto bangani, ngokunamandla nangokuhlonipha njengoba sibona lolu suku lusondela, futhi nokwazi ukuthi noma nini impilo yakho ingamapheji incwadi ingahle ivalwe kulo busuku, futhi kusasa isikhathi siyobe sesedlule kakhulu kuwe kuba ukwenze ungakuhlehlisi ongakwenza namhlanje kube okwakusasa, ngokuba ikusasa lingahle lingafiki neze. Abesilisa besifazane abafana namantombazane bangahle kuba bahlezi lapho kulo busuku abazoba semakhazeni kungakasi iqiniso, bese kuthi-ke incwadi yakho isivaliwe futhi awusoze waba nelinye ithuba, leli lingahle libe yithuba lokugcina oyokube nalo. Kucabangeni kanzima. Wena uthi awu khona mhlawumbe akunjalo, khona mhlawumbe akunjalo, kodwa kungaba njalo. Kodwa khumbulani ngolunye usuku incwadi izovalwa, futhi wenzani manje? Futhi kakhulukazi nina bantu enizisho ukuthi ningamaKristu, zehlukanise nezinto zezwe, ungazihlanganisi ngalutho nezwe. Ugweme ngokuba omunye umuntu uyakubhekisisa, omunye umuntu uyakubhekisisa. Futhi awuzukuzisa wena uqobo kuphela lapho, kodwa uzobayisa endaweni embi, futhi uyodingeka uphendule ngokuthonya kwakho. Ukuthi lo mprofethi wayibhekisisa kanjani le ndoda, futhi wabona ukuthi uNkulunkulu wayibusisa, nokuthi kanjani lokho kwakungukuthonya okunjepho, ukuthi leyo ndoda yaphumelela uNkulunkulu ayenzela khona, yayiphila impilo eyayimangalisa ibusiswe nguNkulunkulu, futhi yayingaphendukeli kwesokudla noma esokunxele. Manje lapha sithola esinye isibonelo lapha kule ndoda, le ndoda uUziya, inkosi enkulu eyake yahamba noNkulunkulu. IBhayibheli lathi lapho inkosi izwa ukuthi yayiphephile, yezwa ukuthi yayikahle, khona-ke yazikhukhumeza enhliziyweni yayo ngokuzidla. Ake ngime lapha ukuba ngisho lokhu ngesizotha, mfowethu dade, uNkulunkulu nenze izethameli zami lo busuku, ngifanele ngicophelele kakhulu kulokho engishoyo, naye nifanele nilalele ngokucophelela okukhulu. Yileyo inkathazo kubantu abaningi namhlanje bacabanga sinabanye babafowethu abangabefundisi, abanye babo ufika endawaneni mhlawumbe nezinkonzo ezinkulu baze bazizwe bephephile. Sibe nakho lokhu, ngikwazi lokhu ukuthi kuyiqiniso. Abefundisi abaningi ezweni namhlanje baqala ukuphuza, abanye babo bayacabanga awu nginombuso omncane engiwakhe wangizungeza, asikho isizathu kimi, labo bantu bayangithanda kakhulu bayoze bangakunaki neze uma ngenza lokhu noma ngenza lokho. Ake ngikutshele mfowethu, munye obukayo nalowo nguNkulunkulu, akukho muntu ophephile ngaphandle kaNkulunkulu. Ngezinye izikhathi sifika endaweni sicabanga uNkulunkulu uyasibusisa, ungipha imoto ikhadi lakhe, ungipha umsebenzi ongcono, ungipha lokhu lola kusile uphawu lokuthi ungeziphendule izibusiso zakhe zisuke kuwe. Uma uzikhukhumeza futhi uze awu ngake ngalala ubusuku bonke futhi ngakhuleka, ngake ngenza lokhu futhi ngenza lokho, kodwa ngibange ngisakwenza, usemhlabathini oyingozi. Yileyo indaba ngabantu bakithi bePentecostal ngenkathi emuva ngale yakudala, ngenkathi sasinezimishini ezincane ezansi ekhoneni ndawo ndawo, nabesifazane bengafake emasokisi amade futhi beshaya isigujana ithamborini ezansi lapho bekhuleka ubusuku bonke nayo yonke into, amaphoyisa anibophe futhi nihlale ejele kanjalo njalo, nanikhuleka. amabandla onke amahlelo anihleke futhi ahlekise ngani kodwa manje uNkulunkulu senikhukhumezile senize libe namanye amabandla amahle kwedlula onke ezweni amahlelo anamandla amakhulu niqala kuzizwa niphephile aphelani kulapho nithola khona ukuphakama manje ke nxa uNkulunkulu ethuma into ethize yeke niyemukele enhlobo ngoba senivele nizibonele ngamehlo lento bese-ke niqala ukuzizwa niphephile ngaleso sikhathi lapho esenisendleleni yenu eya ekuweni kwenu lokho okwamahlelo lokho kungokwezizwe bukani sesakithi esake saba ngelinye lamazwe amakhulu anesimilo omhlaba sibukele namhlanje sinhlekise yomhlaba sinamanyali wedlula noma yini engazi ngayo ngenkathi ngehla endizeni bese ngingena eRoma ngase nganyukela eSaint Angelo ukuba ngiye emigedeni okwakulahlwa kuyo izidumbu ngaphoxeka ngenkathi sengibona uphawu lubekwe emgedeni okwakulahlwa kuwo izidumbu waseSaint Angelo lwaluthi izwi kubo bonke abesifazane baseMelika sizani nembathe ningakangeni emgedeni okwakulahlwa kuwo izidumbu ukuba nihloniphe abafileyo bezongena lapho begqoke izikhindi begqoke amabhulukwe endaweni enjengeRoma bese kuthi-ke kudingeke kuthiwe kwabesifazane baseMelika ukuba nihloniphe abafileyo futhi nembathe ngani sekuze kwaba yiphunga elibe emakhaleni nawo yonke yemali yethu yaphesheya kwezilwandle nezimali ezibolekisayo eziqashiwe nawo yonke into kanjalo soze yathenga ubungani esikudingayo kulesi sizwe futhi asisoze saba nakho kodwa esikudingayo yisikhathi sokuhlanzwa kwendlu hhayi ukuhlanzwa kwendlu kwezombusazwe kodwa ivuselele thukeke umoya ongcwele ezozishanela kusukela esihlokweni kuya ozwaneni yilokho kudingwa amabandla akithi yilokho kudingwa abantu bakithi yilokho njengabantu ngamunye esikudingayo ukuthi kuthonya kwethu uma sizikhukhumeza futhi sithi ngiyiphentekostali ngakhuluma ngezilimi ngamemeza ngasinemoyeni ngahle ukuba wenzile lokho kodwa ake utshele ukuthi zimfowethu lokho akusikho ukuphepha kuwe akusikho nakancu sithole ukuthi ngenkathi uUziya ezikhukhumeza enhliziyweni yakhe zithole ukuthi uNkulunkulu wamshaya wenzani na wazama kakhulu impela ukuzama ukuthatha indawo yomfundisi wayecabanga ukuthi ngoba wazikhukhumeza uNkulunkulu wayembusisile wamenza umuntu omkhulu wayengenza noma yini nje ayefuna ukuyenza ngezwa inhliziyo engitshela kungekudala yathi uyazi uNkulunkulu ngithanda kakhulu uFred Branham uvele nje angiyeke ngenze noma yini engifuna ukuyenza akanandaba ngizwa okuningi kakhulu namhlanje ngunkulunkulu engunkulunkulu olungileyo ulunge angiphikisani nalokho ungunkulunkulu olungileyo kodwa futhi ungunkulunkulu olaka ubungcwele bake budinga ukulunga umthetho wake uthi uwahlulela uma kungekho kwahlulela emthethweni umthetho awusizi lutho kungasiza ngani ukuthi kuphambene nomthetho okwedlula leli lambu libomvu ezansi lapha ngaphandle kwenhlawulo emva kwawo na niyabo kungebe mthetho bebengeke benza lutho ngawo ayikho inhlawulo kunenhlawulo yokweqa imithetho kaNkulunkulu futhi kuyoba yiyo yodingeka ukhokhe uze kakhulu kakhulu ufike ezindibilishini ngaphambi kokuba ukheshwe manje indoda amaningi namhlanje yenza lelo phutha edabukisayo njengoba kwenza lo mfungo nkathi ezikhukhumeza wabamkhulu wabanjalo ukuze abe nayo yonke into ezandleni zakhe uqobo wazizwe phephile uNkulunkulu ngithanda kakhulu kangaka kuze kungabikho lutho oluzongikhathaza manje ngenkathi enza lokho waziphosa yena esimweni esifanayo uNebukadinezari asenza ngesinye isikhathi njengoba nini abafundi beBhayibheli nazi manje ke sithola ukuthi washaywa ngocongo ngoba wazama ukuthatha indawo yomfundisi kungekudala ngikhuluma amazwe ngamazwe ngenzela osomabhizinisi be-full gospel isikhathi esithize esedlule ngangihlezi endaweni kwakungale eJamaica sasinomhlangano ngiyabathanda ngoba abantu abavela kuwo onke amabandla kunginika ithuba lokukhuluma ngesinye isikhathi amabandla angeke abambisana kodwa osomabhizinisi bawo bayabambisana ayofanele athi ukubamba ubuso bawo ngenxa yosomabhizinisi ngakho manje siyathola ukuthi phakathi lapho nganginomhlangano ngalobo busuku ngenkathi bebuya ngale eFlamingo Motel ngathi nginamahloni ngani bafo ngathi ihlazo konke enikhulume ngakho phambi kwabo bonke abaholi bezombusazwe nezinto nosomabhizinisi phansi naphezulu lapha kwakumayelana nokuthi ngangine bhizinisi elincinyane esingathi lapha futhi nginezimoto eziyisithupha okadilaki noma nokunye ngathi lawo indoda ungeke waqhathanisa nawo. Yileyo inkathazo ngebandla namhlanje nizama ukuqhathanisa ne-Hollywood, nizama ukuwenza njenge-Hollywood. Khumbulani, i-Hollywood yaxopha ivangeli yakhazimula. Ungeke wabalela enkundleni yabo, ifanele ibalethe enkundleni yethu. Yilabo esifanele sibathole khona, sifanele sibalethe ngapha, kungabi yithina esithumela lapho. Singeke neze saqhathanisa nabo, asifuni. Bayacwebezela futhi bayacwazimula ivangeli likhazimula ukuzithoba nokuzihlisa. Lowo ngumehluko nje phakathi kokukhazimula nokuxhopha. Manje siyathola ngathi kulawo indoda ngathi into yakho ngokuthi wena ndoda njeni ngosowabhizinisi uzama ukushumayela ivangeli anihlangane nokwenza lokho. Thina bashumayele sinesikhathi esikhuni esenele sikugcina kuba yile veli. Nani bafo anifanele ukuba nenze lokho. Ngizama ukuthatha indawo engafanele ngosowabhizinisi kodwa ningazami ukuthatha indawo yevangeli. Futhi ngathi into yakho engukuthi namhlanje nizama ukusho ukuthi ninokungakanani kungumehluko omkhulu kuma Pentecost okuqala. Amapentecost okuqala akususa enakho. Omunye umculo omncane lapho wayeyindoda ekahle encane ngiyamthanda wayeyindoda enomoya omuhle kodwa wathi mfowethu Branham angifuni neze ukuphikisana nezwi lakho noma ngisho noma yini emele nalo. Ngathi lokho kulungele uma kungesilo izwi lenkosi khona-ke unelungelo lokukwenza mfowethu. Wayesethi leso sikhathi esisodwa onephutha ngaso. Ngathi oh khabo khabo khabo. Ngathi amaPentecost okuqala athengisa ngayo yonke into ayenayo ayesekuphosa ezimishini futhi aphuma. Nemshumayeli lapho wathi leyo kwaba into embi ukwedlula zonke ake ayenza. Ngathi ini ngongcwele wenza iphutha na? Wathi angisho lokho kodwa kwaba into embi ukwedlula zonke ake ayenza. Wathi kwase kuthi ngenkathi kristana kungena ebandleni ayengasenakhaya angaya kulo. Ngathi isona impela nje isizathu sokuba uNkulunkulu awathengisise amakhaya awo aseke eya ndawo zonke esabalalisa umlayezo ezweni lonke ayengenayo enye indawo ayengaya kuyo. UNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani, miyeke nje aphathe ibhizinisi. Sithola ukuthi le ndoda yathatha isitsha sokuthumisela impepho yaqala phakathi ukwenza ukuphephezela isitsha sokuthumisela impepho isitsha ishisa impepho. Lokho kwakungusiwo umsebenzi wayo, yayiyinkosi hayi ukuba ibe ngumpristi. Nomphristi ugijima emva kwayo wayeseyitshela wathi awufanele ukwenza lokhu, ungokomlevi kuphela ukwenza lokhu futhi awusiwumlevi. Kuthathe indoda ehlukaniselwe lokho futhi awehlukaniselwe inkosi. Uyinkosi, uNkulunkulu uyakubusisa, lokho kuhle kodwa awehlukaniselwe ukwenza lokho. Izikhathi eziningi kakhulu sibone iziphiwo sizanywa ukuba zifaniswe kanti zazingahlukaniselwe ubizo. Futhi sikubonile konke lokhu. Siyabona namhlanje njengoba kwakunjalo nje ngaleyo nkathi sibona umuntu ezifanisa nomuntu enomongcwele amemeze njengabo akhulume ngezilimi njengabo futhi besalokhu bengazi lutho uNkulunkulu noma ilawu belingazi ngobusuku baseGibhithe. Kunjalo ukuzifanisa nomunye umuntu nje wenza njengakho ushayise ngathi uyinto ethize. Kodwa ake ngitshele wena obuka lokho, khumbula lapho obona khona umuntu ezifanisa nomunye kukho ulethe thize engoqobo ndawo ndawo. Uma ngithole idola futhi belimbumbulu uphawu kuphela ukuthi lenziwe lisuselwa kwela ngempela. Kodwa sithola le ndoda uUziya ezama ukuthatha indawo yalo mpristi futhi ngenkathi begijima emva kwakhe bemtshela wathuthela wajika wayesebazisa. Ngizakwenza engifuna ukukwenza, ningobani nina ukuba nitshele mina ukuthi ngenzeni? Ningitshela ukuthi ngifanele ngenzeni, ngiyinkosi ngizokwenza njengoba ngifuna. Futhi uNkulunkulu wamshanga ngochoko khona lapho uthi wafa engonochoko. Ekuthukutheleni kwakhe ngenkathi ukuthukuthela kwakhe wasekokhelekile khona-ke washawa ngochoko. Khona-ke kwaba isifundo somprofethi osemncane impela impela. Emva kokuba wayesebhekisise le ndoda ikhuphuka futhi ithola iPhD yayo, iLLD yayo, kanjalo njalo bese kuthi ke izame ukuthatha indawo eyayingesiyo eyayo, yathola ukuthi futhi yathi kuthela ngakho. Ngenkathi othize ezama ukuyitshela ukuthi waye yini isho kanje inkosi yehluleka ukukuqonda, futhi uNkulunkulu wayishaya ngocebo okungumfanekiso wesono. Kulungile, ngalokhu u-Isaya wafunda ukuthi uNkulunkulu uyalela umuntu wakhe endaweni yakhe. uNkulunkulu wenza ukuyalela, ngeke sathatha umuntu ngesinye isikhathi bese senza lokhu kuye. Inenekazi elisencane lapha kungekudala langitshela ukuthi noma lalinomfana omncane elalizo lathi wazizwela enobizo, lalineminyaka cishe engamashumi amathathu nanhlanu ubudala mqagele. Lathi undodana wami oneminyaka cishe eyishumi nane ubudala wazizwela enobizo futhi Branham, ungamhambisa futhi athole iPhD yakhe noma into ethize enye efana naleyo, umhambise kwelinye ikholeji na ungaluleka uthini na? Ngathi eledlula onke engilaziyo ikholeji lokugoqa amadolo. Phakathi kwamadolo akhe! Ngathi uyophumela lapho phakathi kwalokho, futhi into yokuqala niyazi kuqala kufunda imathe, izibalo nakho konke ngalokhu nakanjalo ngalokhu, futhi bamnika ukuhlolwa kwengqondo ne-IQ ukusebenza kwengqondo nakho konke kanje, kwase kuthi-ke bathola konke kukaNkulunkulu okwake kwaba kuye bakukhipha. Ngathi kungesikho ukwehlisa isithunzi lezo zinto, kodwa nje ngikhombisa ukuthi ziqhela kude kangakanani emgqeni. Bhekisisani futhi nibone ukuthini lokhu kwenzeka. Manje uNkulunkulu uyalela umuntu wakhe endaweni yakhe. Kungekudala ngangifunda indatshana lapho owesifazane owayenesifo inyumonia e-St. Louis, e-Missouri, futhi wayegula kabi kabi, futhi bathi wayezofa. Futhi wayenendodana esekholeji, ngakho uza ngapha ukuzothola udokotela, wenza ukuthi nje wayecabanga ukuthi wayesebenayo isikhathi esithi kanani ukuba aphile. Wayesethi mhlawumbe angeke abe lapha ngaphezu kosuku noma ezimbili ngaphezulu. Ngakho bayeshayela ucingo indodana encane ukuthi kungcono ize ekhaya. Unina wayegula kakhulu, ngakho indodana encane ithola itelegramu, yayisilungiselela kuhamba, yayisithola enye itelegramu, unyoko usengcono manje, kulungele ungezi. Awu, kwase kuthi-ke sekuphele unyaka ngani, umfana wenza ukuvakashela kwakhe konyaka ekhaya. Esefika ekhaya wathi, mama, emva kokuba esembingelele wathi, uyazi ngiyamangala nje, ngenkathi ugula kakhulu awuzange ungitshele nje ukuthi kwenzekani. Wathi, oh ndodana, kukhona engifuna ukukutshela khona. Wathi, uyayazi leyo mishini encane ezansi emgwaqeni lapha, ezansi lapho labo bantu empongompoloza khona kanjalo, futhi akhale futhi aqhubeke na? Wathi, yebo. Wathi, umelusi wabo uyakholelwa ekukhulekeleni abagulayo. Wathi, elinye lamaninikazi lenyukela lapha langitshela. Wathi, udokotela wangitshela ukuthi ngangisenezinye izinsuku ezithi azibe mbili ngikhona. Lase lithi base bethumela futhi bathola abefuna ukuthola lo melusi ukuba eze azongikhulekela. Nininikazi lakwenza, ngase ngithi, awu impela menyuse. Wathi, uyazi, uyenyuka futhi wathi wafunda umbhalo ebhayibhelini lapho, wayesethi uyafika wayesebeka izandla phezu kwami wayesengikhulekela. Futhi, uyazi, imfiva yasuka kimi ngase ngisinda. Wayesethi, oh akabonga uNkulunkulu. Yathi, mama, mama, manje wazi kangcono kunalokho. Wathi, oh qabo qabo sithandwa. Wathi, kwenzeka ngempela. Wathi, udumo kuNkulunkulu, ngiyakutshela. Washo yathi, manje ukwenza kwakho ngempela njengalabo bantu. Yathi, awufanele ukwenze lokho mama. Wathi, kodwa wathi sithandwa wakufunda eBhayibhelini ngo wafunda khona lapho uMarko isahluko seshumi nesithupha, lezibonezo ziyakubalandela abakholwayo, nakho khona lapha. Wathi, sisi yikho lokhu khona lapha. Washo, oh mama, lolo uhlobo olungafundile ezansi lapho. Yathi, labo bantu ezansi lapho abanamfundo. Yathi, bangabantu abampofu nje, imfucumfucu sengathi isuke emgwaqweni, kanjalo njalo. Futhi bagijimela phakathi lapho. Yathi, lowo melusi yathi, sifunda ekolethi lowo Marko iweshumi nesithupha kusukela evesini lesishiyagalolunye kuqhubeke akaphefumulelwe. Wathi untuba uNkulunkulu yathi mama indaba ngawe wathi lenkabanga nje ndodana uma uNkulunkulu engangiphilisa ngezwi elingaphefumulelwe angenzani ngempela ngalelo eliphefumulelwe na ngakho ngicabanga nje ukuthi lokho ukuthi akukuchazulule akunjalo na uma okungaphefumulelwe kuyophilisa kuyokwenzani okuphefumulelwe na yilokho ke bangani bami yebo mnumzane Manje uzama ukuthatha indawo yomunye uNkulunkulu yalela umuntu wakhe uNkulunkulu ubeka umuntu wakhe endaweni akafanele athathe indawo yomunye awufanele wenze lokho Manje umbono etempelini wehla ngenkathi ethola lokho uIsaya wayekubonile lokho uHezekiya okwakwenzeke kuye kwase kuthi ke wayefile futhi wakade kukhona ngikonde uUziya futhi wayekade esuswe wayiswa ekamu labanochoko lendodana yakhe yadingeka ibuse endaweni yakhe kwase Kuthike uIsaya wathi ukunengwa ngakho wayesehlela eThempelini ngolusuku ukuthi ukuyisusa into esukweni sakhe ukuyisusa ngicabanga ukuthi into enhle leyo ukuba sonke siyenze ukwehlela endlini kaNkulunkulu wehle futhi ukhulule umphefumulo wakho uyisuse into engqondweni yakho ngakho uIsaya wehlela lapho wayesethola ukuthi akhuleke akungathi kuba kwakukade kuyela lapha ntambama futhi noma kusese kuseni ekseni angazi ngakho wehlela yalitshala futhi uqala ukukhuleka futhi wathola ukuthi akhuleke waze wangena esiqiniselweni sangempela manje yileyo ndlela wayebonile ayekubuka lapha emhlabeni Bawehlulekile leyo nkosi uNkulunkulu ayeyibusisile lena enkulu inkosi enamandla kuna onke ezweni kepha nokho yayehlulekile kwase kuthi ke wayengazi ukuthi enzeni wayesethola ukuthi akhuleke kwase kuthi khona manjalo waphakamisa ikhanda lakhe futhi wayesebonaka inkosi yangempela wabona uNkulunkulu ephakeme phezulu umsila wengubo yakhe wagcwalisa amazulu Wabona into yokubukwa isibonelo sangempela uma ubuka futhi uzame ukwenza umuntu abe isibalo sakho impela uyophambuka ngoba yena uyohluleka kodwa wezama ukuba athi kumprofeti ungabuki umuntu noma lokho umuntu akushoyo bekisa amehlo akho ngakimi nalokho engakusho buka phezulu lapha hayi isihlalo sobukhosi sasemhlabeni kodwa isihlalo sobukhosi sasezulwini iphakamele le emazulwini nomsila wengubo yakho ugcwalisa isibhakabhaka Wayesebuka phezulu wayeseke ebuka ethempelini ethempelini wabona uNkulunkulu ephakeme wayesekaphela amaserafi asezulwini manje amaserafi lapho awasizo izingelosi afanele ukuba ngabashisi bemihlatshelo abanyusela abanecala futhi ayengabashisi bemihlatshelo Sembozo esikhethekile sathi phezu kwalezi zidalwa futhi sikhombisa ukuthi uNkulunkulu ungcwele wonke uNkulunkulu ungcwele wonke futhi ayedazuliwa ngalo lonke iphimbo lawo ingcwele inkosi uNkulunkulu somandla ingcwele khona impela ebukhonweni kwaNkulunkulu Kumbulani kwakungamaserafi namakherubi alinda indawo engcwele yiwo elithatha umhlatshelo futhi liwunikele futhi nanga ayelapha ehlala ngqo ebukhonweni bukaNkulunkulu edazuluka ingcwele inkosi uNkulunkulu somandla Ake sibuke kwenziwa kwawo isikhashanyana sithola ukuthi lezi kwakuyizidalo ezazimaphiko ayisithupha zazinamaphiko amabili phezu kobuso bazo amaphiko amabili phezu kwezinyawo zazo futhi zazindiza ngamaphiko amabili Kaba ngane maphiko amabili phezu kobuso bazo kuqala okuqala kuyoba yini na Ake sithole ukuthi amaphiko amabili phezu kobuso bazo ayechaza ukuthini
When God is so holy,
ngokuNkulunkulu engcwele kakhulu ukuthi ngisho lezi ngelo ezingcwele namakherubi ifanele amboze ubuso bawo ukuba ame bukhoneni bakhe. Thina sizoma kanjani na? Naye kufanele sime, sizofanele sonke ebukhoneni bukaNkulunkulu ungumahluleli omkhulu futhi sonke sizoma ebukhoneni bakhe. Lezi ngelo ezingcwele. Ezingazange zazi ukuthi isolo sasini zadalwa zisidalwa esikhethekileyo nokuba ebukhoneni bakhe zifanele zimboze ubuso bazo bungcwele ukuba zihlale lapho uma zingenaze ezofanele imboze ubuso bazo bungcwele ukuba zibe lapho sizokwenza njani ukuba siphile ebukhoneni bukaNkulunkulu somandla uma sihlala ebukhoneni bakhe na sinesembozo nokho igazi likaJesu Kristu kunjalo namhlanje lokho ngokuhlonipha kokuzithoba lokho kwakuchaza ukuhlonipha kokuzithoba ebukhoneni bukaNkulunkulu namhlanje akukho hlonipho yokuzithoba oh okuncane nje okukhona kuncane kakhulu nje yini nibona abantu behleka lokho kubizwa ngobuKristu kuzokwenzekani kulowo muntu na nxa uNkulunkulu ethumele into ethize emhlabeni futhi bayibone isetshenzwa nezwi nje ngo bese kuthi ke umuntu akhulume ngayo futhi ahlekise ngayo na yazi iBhayibheli lathini uJesu wathi ukuhlanjalazwa ukamoya ongcwele futhi akusaze kwathethelelwa Oh bathi lokho ngokadeveli kaphela ukuthi uthini mfowethu dadewethu kaphela ukuthi uthini isoni akukho ukuthethelelwa kwakho uJesu wathi ukukhuluma izwi elimelene nawo akusaze kwathethelelwa kuleli izwi noma ezweni elizayo ukwani ukuthi usanda ukuqeda ukwenzani ehlukanisa ngokubona okufihlakeleyo ebatshela imicabango owawusenhlizweni yabo futhi bathi ungubheza bhule Ebizo moya kaNkuluNkulu ngomoya ongcolileyo uDeveli enza umsebenzi kaNkuluNkulu wayesethi izonithethelela ukubuyisana kwakungakwenziwa ngaleso sikhathi kodwa futhi uJesu wayengakafi kodwa wathi nga umoya ongcwele esefikele ukukhuluma umelane nalokho awusoze wathethelelwa khona nga umoya ongcwele efika uzowenza umsebenzi ufanayo ayewenza ngaleyo nkathi Kwakungasoze kwathethelelwa abantu abangahloniphi ngokuzithoba yini esingayilindela ngaphandle kokwahlulelwa lesi sizwe esale uNkulunkulu lesi sizwe njengabaningi uBilly Graham noOral Roberts okukhumisa lonke lelizwe amanye amasosha amakhulu esiphambano elidabule kulelizwe eshumalifa ngeli futhi lisekudlululeni minyaka yonke isono silokhu siphindaphindeka Wakungu ngumvangeli omkhulu Billy Graham wathi orisuku womunye wemihlangano yakhe inkathi eNew York wathi kholwa ukuthi iNew York yashayande ngamaphesenti amaningi esonweni selokhu kwaba imvuselo yakhe lapho wathi ngenkathi elapho eCalifornia eLos Angeles wathi iminyakeni eyishumi noma eyishumi nanhlanu kusukela manje ukuthi sonke sakhamuzi siyofaya isiphathi ivolovolo noma into ethize ukuba sizivikele abakwazi ukuthola ukusebenza komthetho okwenele isono sisekudlubulundeni okukhulu ngempela Oh what is it? Oh kuyini na? Kungumahloniphi kwakuzithoba eBhayibhelini. Balalile ithuba labo. Basithambalazile futhi bahlekisa ngalo kunjalo. Maya sikwehlise sikusondeze kakhudlwane ekhaya. Bokani amabandla akwenzile. Amaningi awo enqamula izwe nxa uthola umuntu enokwenele kwa enokwenele kwamandla kaNkulunkulu angempela ngaye ukutshela abantu ngezindlela zabo ezinezono. Jolo muntu ozobatshela ukuthi bafanele bazale ngokusha hayi ukuthi baqhawulane noma benyuke besebenza esinqumo bazofanele bazale ngokusha hayi ukubhala igama lakho encwadini noma ujoyina ibandla noma ukuqhawula kumbe noma ikuphi ukufafaza noma umpapathize othize kodwa kuzala umoya kaNkulunkulu uhlukaniswa ukuphila kwaNkulunkulu kuphila kuwe kuzikhombisa kuze kuyophuma ngale hayi nje namhlanje kusasa kodwa zonke izinto kuzokuphila kwakho nokujabula ezivivinyweni zakho ezihlupheko ubungaqhubeka wazi ukuthi umgwaqo uvulekile phambi kwakho oyenkazimulweni ilolo hlobo lwevangeli uma ubathola kanjalo uyalishumayela bese ubuya ngonyaka ozayo nampo bayafana into efanayo ngophela embi kakhulu nokuningi kwayo ngenkathi ushumayela kakhulu ngakho kuya ngokuba kubi kakhulu kuyina ungukungahloniphi kokuzithoba bese kudike amaphesenti angamashumi ayishagalelunye lentonu alabo bantu ayesontweni abanegama lawo libe sencwadini azisho ukuthi angamakristu umuntu uzisho ukuthi bangamakristu ababhemayo nabaphuzayo nabagembulayo futhi baxoxe amahlaya angcolile abadikoni abaningi ekwadini benoyedwa ababili nabathathu nabafazi abane leyo iqiniso ihlaza linjepho abesifazane nezinwele eziphunguliwe iBhayibheli lathi ungumuntu ohlazisayo kuphele ebusweni babo wayemunye kuphela owesifazane Owako wapendu buo sobake. Epaipelini. No. Pawungu Jezebeli. Unkulunkulu. Kwa mdi sisa rezinja ngako. Niabonu kuti kabangani ngako. Basa kuti kaya. Sino bachale ngako. Yabo zayo. Ukuwe. Babi kakulu kwe jula. Abale hiko enda weni. Yokutala. Ukuwe sonipo kakuchoba. Akwala sonipo. Akuko. Akuko mtabango yukoto. Ngintshele ukuthize abesifazane izintombi nabadala futhi baphume lapha begqokele lezi zingubo ezimpintshayo ezindadlayo nezikhindi wena uthi awufanele engabe ukhuluma kanjalo mfuthi PNM ngifanele leyo ngumsebenzi wami engumiseleyo leli yipulpit maya ngabezwa yindoda kungekudala omunye bavangeli bePentecostal abakhulu kunabo bonke ezweni wathi awuhlukani lawo bantu ngathi ungubani wena kuba ungitshele kuba angahlukani lawo bantu Wali ngiyakuthanda wayesethi inkonzo yakho ngeyokukhulekela abagulayo ngathi ngiyokusumayela ivangeli mfowethu wayesethi buwa mfowethu Branham wathi nganda abantu bakukholwa ukuthi ungumprofeti ngathi ngaze ngisho ukuthi nganginguye ngasho na wathi kodwa bakukholwa ukuthi unguye awubafundisi ngani abesifazane ukuthi bamemukele kanjani umongcwelele ukuthi bazemukele kanjani iziphiwo futhi beze ukuthize esikhundleni sokuhlala njalo baqabalasela ngendlela abagqoka ngayo nokuthi benza ani na awubafundisi ngani lezo uhlobo lwezinto ukukusiza na ngathi ngibafundisa kanjani ongwaqa bebengeke bafunda ngisho oabhici babona niyazi ukuthi yini uabhici njalo kholwe ngukristu njalo manje ungakwenza kanjani na weka sengathi kunokuthendezela kubo Into ethize ngeke ibavumele bakwenze ukwenza kube yiSodoma lesimodeni ngelehora esimkulu lezo zinto ezesabekayo eyenzekayo ezweni namhlanje wayesethi aw bo angathi qhabo anginazi inhlelo zokuchasa anginabandla lokuba lingikhiphe qhabo mnumzane ngase ngithi wathi ngumsebenzi womisele umeluzi ukwenza lokho ngathi bantu abakwenzi manje ngeke umuntu umumbe iphibe ethize inafanele Nimemeze, nimelane nako ngoba akulungile. Impela akulungile. Ukuhlonipha kokuzithoba. Ngihlonipheni. Intombi yathi kimi ngesinye isikhathi yathi, "Mndle Branham, abazenzi ezinye izingubo kodwa le ngathi basazithengisa izimpahla futhi banemishini yokuthunga kunjalo." Ake ngitshele ukuthize ninikazi. Ungahle uhlanzeke impela nje futhi ube msulwa ngakho konke ongaba yikho. Ungahle uthonipheke umyeni wakho, isoka lakho ngakho konke ongaba yikho. Kodwa ngolunye Lwalezi zinsuku enkantolo wahlulela uzophendula ngokuphinga. Uma ngingelecala unecala. Uthezi wathi, "Ngoba ungasifazana namkhanuke, usephingile naye vele entliziyweni yakhe." Futhi ngalezo soni esakubuka kanjalo futhi sabana leyo mcabango ngawe sophendula ngakho ngosulo wahlulelo futhi sakwenzelani na wena waziveza kuso wasonteka kulolu hlobo lwezingubo nezinto ezinjalo kunjalo kuyihlazo uyofanele ukwenze ninikazi ndoda yenizibiza ngamakristu kufanele ukubusa indlu yakho futhi nidedele abesifazane benu benze lokho phendukani kungenjalo yonke indlu yenu izobhubha Ngathi ngangithandi emva kwalokho kodwa ngizomtshela iqiniso ngoba izandla zami sizokhululeka egazini uma sengifike enkantolo yokwahlulelwa leyo nto eyodwa eqinisekile niyabo ya lalela mfowethu njalo kunephimbo elihambisana nesibonakaliso niyazi ukuthi kungcono ulizwe akusilo elami kodwa yilokhu okwashiwe iBhayibheli kunjalo Oh ngiyazi kuzwakala kuyifashion endala kodwa yilokho nje iBhayibheli elakusho futhi lokho esifanele sibe yikho izingelozi izofanele simbaze ubuso bazo ukuba zime ebukhoneni bukaNkulunkulu kufanele sifazane kanti iBhayibheli lithi kuyinto engavamile noma into evamile kuyesifazane ngisho ukuba akhuleke izinwele zakhe zigundiwe akanali ilungelo lokukhuleka futhi nimfaka ekwayeni futhi nize nimenze ngisho nomshumayeli kunjalo Yazi lokho unenza nithi ukugula kancanyana kodwa niyazi njengomama wayevame ukungitshela ngokuphuza ukhasha oyela uma ungakukhulisi akusizi ngalutho ngakho lethe lebaveli ufanele ukukutaba ngise iqiniso Isinisi nabesifazane ubabili bobabili banecala macala omabili abayisithupha koyedwa nehafu edazini komunye Koni pele lapho esimkhona kungabi nanhlonipho yokuzithoba akunandaba ukuthi izwi lithini awu kulungile ngikhona ukuthi kulungile uyacabangela ukuthi kulungile iBhayibheli lathi akulungile futhi ukucabangela kungukulinga ngaphandle kwegunya awunalo igunya likaNkulunkulu lokukwenza lamakholeji nezikole nezinto ezedlula phezu kwalezi zinto kanjalo yihlazo ukubeka insizwa abefundisi abasha emzileni ongalungile ususelwe ohlokweni oluthize lwesayensi yezenkolo eyenziwe ngumuntu esikhundleni sezwi likaNkulunkulu akumangalizi bengeke bawukholwa umlayezo weqiniso wangempela akumangalizi bengeke babana lezi izinto ebandleni akumangalizi baze bambeke ngaphandle ngezinsuku zokuphila awukho nhlonipho yokuzithoba ebukhoneni bakhe ubukhona bakhe bungehla bayohleka futhi baqhumise ushungama bahambe behle benyuka futhi baqhubeke sengathi angazi ukuthi ini bengasenayo inhlonipho yokuzithoba kunalutho ebukhoneni bakhe manje awukho nhlonipho yokuzithoba nhlobo uNkulunkulu noma abantu bakhe nani bakwenzelani lokhu na manje lalisisani bakwenzelani na abanawo unembeza ubukhona bakhe abacabanga ukuthi nguNkulunkulu ngicabanga ukuthi lowo wesifazane ngempela wayenoma lelo butho laliyomshaya ebusweni futhi limboze ngendwangu ebusweni bakhe futhi bamshaya ekhanda futhi bathi manje uma ungumprofeti sitshele ukuthi ubani okuthintile ukuba leyo ndoda yayazi ukuthi lowo wawunguNkulunkulu eyayimshaya ngicabanga ukuthi yayiyokwenza na ngicabanga ukuthi lelo butho elidakiwe laliyomhluthula itshebe isuke ebusweni bakhe futhi liphimisele ebusweni nokudonsa isikhwehlela nokuphimisela kulowo buso ukuba lalazi ukuthi leyo kwakukade kuyindoda kaNkulunkulu na lalingenawo unembeza wakho futhi namhlanje abantu akubiza ngesikhejane sezinhlanya abanayo unembeza ukuthi lowo umoya ongcwele usebenza kulabo bantu futhi nje bazedlulele nanoma yini kungekho nembeza wakho kungekho nembeza wobukhona bakho niyazi njebe sisho esidala sithi abanye babo bathi ngiya emhlanganweni futhi ngihleke ngiya emhlanganweni kuyothola iphutha Kutiwe iziwula ziyohamba icathulo esinezipikile ngaphansi lapho izingelosi zesaba khona ukunyathela ukhona mbeza kaNkulunkulu ngaleso sizathu anifani ngani uDavide uDavide wathi ngibeka yena njalo phambi kwami ngaleso sizathu athi angeke kuzanyazanyiswa ngoba uNkulunkulu uphambi kwakhe njalo yebo mnumzane manje kwesibili izambozo zezinyawo zazo kwakuchaza ukuthini ukuthi izambozo zezinyawo zazo na ukuthobeka zimboza ubuso bazo kwakusho inhlonipho yokuzithoba ebukhweni bukaNkulunkulu zimboza zezinyawo zazo kwakunguthobeka ebukhoneni bakhe njengomose ebukhoneni bakhe ekhumula izicathulo zakhe wembula izinyawo zakhe uPawulu inkathi efumana uJesu inhlika yomlilo wawela emhlabathini ngezinyawo zakhe lapho izinyawo zakhe ezazivale zibe khona wayenobuso bakhe ukuthobeka uJohane umbhaphathizi lo mprofeti omkhulu wokuqala wabesezweni eminyakeni engamakhulu amane kodwa wathi akufanele ukuthinta izinyawo zakhe ukuthukulula umthilo osesitatuweni sakhe yabo elilodwa phezu kwezinyawo zayo yamboza kwakuchaza ukuthobeka ngezisane lenceku manje phambi kaNkulunkulu buso bakhe bamboza ngenhlonipho yokuzithoba izinyawo zakhe zambozwa ngokuthobeka yebo futhi wonke unembeza we yiba nonembeza impela ubuncane bakho sonke uzama ukuba ngumuntu othize umkhulu ngingudokotela usibanibani usibanibani umkhulu kasibanibani awulutho kunjalo lokho nje awulutho uma ufuna ukwazi ukuthi kulo kangakanani faka umunwe wakho echibini lamanzi bese ukhipha bese uthola imbobo lapho ofaya khona uyabo akukho lutho lapho futhi yilokho sikho uNkulunkulu angenza ngaphandle kwethu wathi thina ngeke senze ngaphandle kwakhe wena ungubani nani yabo ukuba nonembeza ukuthi umncane kangakanani indlela yaphezulu iphathe osithoba uzakuphakanyiswa osiphakamisa uzakuthotiswa Ngokudala ngamenywa eChicago iqembu labangcwele ukuba ngikhulume umfundisi othize omkhulu wePentecostal lapho enezequcishe ezini ecollege kanjalo njalo futhi wayengayifuni indlela yami ngeyokwemphula ulwimi yokukhuluma enhle lapho phambi kwalowo mkhandlu omkhulu ababezoba nawo ngakho waye nendoda evela esikoleni esikhulu seBhayibheli lapho kuba yenyuke isikole esikhulu seBhayibheli saseChicago ukuzokwenza inkulu inkulumo nendoda yathi manje ezokwenza yenyukela lapho futhi ibenze babe bancane labo bantu phethe ngakho konke eyayingacabanga ngakho ngokuthi babe nephutha kangakanani ngokukholwa ukuthi kwakukhona umoya ongcwele nazo zonke lezo zinto kanjalo phambi kwabantu bePentecostal yenyukela lapho ikhonsulo yesifuba sayo nono kholoro ubhekiswe emuva njengefake ijakethi yedina yasha yaphosa onke amanothi ayo phezu komsamo yayiwalungise ngobuciko kakhulu yayize ikwazi nokuchaza ibhayibheli nje uNkulunkulu wayengazi lutho ngakho futhi into yokuqala uyazi yabona ukuthi akuzwananga nabantu yayilokhu iqhubeka isho enye into ethize kanjalo futhi bavele nje bahlala futhi babukana akuzwa nanga nalolo hlobo lwabantu lawo maPentecostal ngakho emva kwesikhashana yabona ukuthi yehlulwa yayisithatha izinto zayo yazigodla ekwapheni yasuka emsamu ikhanda layo libheke phansi iyethile ongcwele omdala ehlezi lapha yabondeni wathi ukuba ibinyuke ngendlela ehla ngayo ibiyokwehla ngendlela enyuke ngayo futhi ukuthi nje akube ngaleyo ndlela futhi thabe bani ukuthi ngaba mncane kanjani hayi lokho okwaziyo ongakwazi zivumele uthobe phambi kukaNkulunkulu manje siyathola okwesithathu yayingandiza ngamanye amaphiko amabili manje ebhesisani uqala yona ebukholeni bukaNkulunkulu yayihlonipha ngokuzithoba nobuso bayo bumboziwe okwesibili yayithobile phambi kukaNkulunkulu nezinyawo zayo zimboziwe namaphiko ayo alandelayo amabili yayikwazi ukundiza ayifaka emnyakazweni oh hey wenza uNkulunkulu na wayekhombisa umprofeti ukuthi ngeke uyakhe elungele ifanele ibe njani uNkulunkulu wayekhombisa lezi izinceku zami lezi zike zami bukani ukuthi zilungele kanjani inceku inokuhlonipha zithobile futhi zisemnyakazweni leyo ndlela izinceku zikaNkulunkulu eziyiyo oh hey leyo ndlela esifanele sibe yiyo Khonipho uthoba ezwini kaNkulunkulu ngizithobe ukuthi ngibe semnyakazweni ngenzela uNkulunkulu njengowesifazane ngenkathi ebizela emnyakazweni uyafika ngenkathi ethi uzani nibone umuntu ongitshele engikwenzile sibona lezo zakhe samthonya ukuthi wayengumesiya wathi inkosi siyazi nxa umesiya efika manje ufanele ukuba ngumprofeti siyazi nxa umesiya efika uyositshela lezi zinto Niyabo wemlindele kubathi awu Mesiya uyeza khona masinya ngiyamandulela nje kodwa wathi nginguye lokho kwambeka emnyakazweni khona manje wangena emnyakazweni wangeke kumise kwakufana nendlu isha njengoba ngasho ngobunye ubusuku ngomoya ophakeme wangeke kumise nanga uyaye wehlela edolobheni uzani bona umuntu ongitshele izinto engizenzile lona kungebe ngumesiya na niyabo wayese emnyakazweni Wenzani na inyuka kuqala wazijoba iphuzise wathi ngani obaba bethu baphuza kulomthombo njalo njalo futhi wathi awu ngizokupha amanzi ukuba uphuze ungezi lapho yena kosi osi ngiphe lawo manzi Niyabo wazijobile ngakho futhi ngekathi ezijoba khona uJesu wamkhombisa isibonelo sikaMesiya nalokho wamfaka emnyakazweni wayeselungele ukuhamba ke wayeselungele ukutshela wonke umuntu athumana naye Niyabo empeleni emasikweni asezweni lasempumalanga lawo indoda ayengeke neze amlalelele owesifazane onjalo akanazwi phakathi kwabantu impela akanalo Angasho lutho kodwa uzama ukumisa wayesemnyakazweni wathi ngeke atshele omunye phumela lapha futhi uzibonele indoda engitshele engikwenzile akusikho yini lokho ebesikubhekile na akusikho yini lokho okushiwo ngumbhalo ukuthi uMesiya nxa efika uyokwenza lokho na wayesemnyakazweni ngoba wazithoba noNkulunkulu wangena kuye Uphethu ngenkathi ethatha izi lakhe ngenkathi edobe ngenetha ubusuku bonke engumdubi phandle lapho futhi uyangena edumazekile akukho izinhlanzi noma imuphi umdubi okahle uyazi ukuthi lokho kuyini ungenanhlanzi Manje ke into yokuqala wayegeze amanethi akhe waweneka phezu kogu futhi wayewomisa wayeseza uJesu ehla wayesecela ukuboleka isikebhe sakhe washumayela wayesethi ke Simoni khubekela ekujuleni bese wehlisa wenzele ukujula buyela emuva ngo lapho odobe khona ngenetha obusuku bonke buyela emuva ngo lapho oshikile khona amahoro ngamahoro bese wehlisa ukuba ubambe kakhulu izinhlanzi ukubamba kakhulu manje bukani wathi Nkosi sishikele ubusuku bonke futhi asibamba ngalutho kodwa ngezwi lakho osingizokwehlisa inetha ngezwi lakho yilokho-ke thatha uNkulunkulu ezwini lakhe futhi nkathi esehlisa inetha wabamba izinhlanzi eziningi kakhulu inetha laze laqala ukugabuka lokho kwamfaka emnyakazweni yebo mnumzane ukuthonya kukajesu kuye kwamfaka emnyakazweni wayesewisa inetha wayesethi uJesu ungesabi kusukela manje uzobamba abantu impupute inkathi iphiliswa ihlezi esangweni futhi noma ihlezi emgwaqeni nabafarisi bathi noma ubani ozisho ukuthi uyamazi noma ozihlanganise nganoma yini noJesu uyokhishwa ethempelini bona bayeza babuza ubaba nomama bathi usekhulile muzeni yathi umuntu othiwa uJesu ungiphilisile bathi lo muntu uyisoni akasuye owamaqembu ethu asimazi lapho evela khona nika uNkulunkulu udumo yathi manje noma ngabe uyisoni noma akasiso angazi yathi kodwa yile nto yike engiyaziyo bengiyimpuputhe manje sengiyakwazi ukubona yayisithi into ecakile yile kimi ukuthi nifanele ukuba ngabaholi bakomoya baleli hora nalo muntu uvule amehlo ami kepha nokho anazi lapho evela khona yenzani na yangena emnyakazweni kunjalo wayifaka emnyakazweni ngenxa yokuthi yandisa udumo lwakhe ndawo zonke ezweni lonke abantu ngosuku lwePentecoste ngenkathi uJesu ebatshela ukuba balinde phezulu lapho futhi babezokwehla futhi ngenkathi umoya ongcwele wehlela phansi phezu kwabo ngosuku lwePentecoste ngenkathi bethonywa yizwi kaNkulunkulu libonakaliswa Manje kumulani uJesu wathi lindale eJerusalema nike nembathiswe amandla avela kweliphezulu balinda kungesizo izinsuku eziyisishiyagalombili hayi izinsuku eziyisishiyagalolunye balinda izinsuku eziyishumi isithembiso saze sabonakaliswa ngongcwele wehla wase uzahlukanisa wona uqobo nezilimi zomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo wabo futhi ngenkathi bezatonywa ngumoya ongcwele bangena emnyakazweni bebhathazela njengendoda edakiwe bethazuluka bekhuluma ngezilimi nabaya bephumela emgwaqeni bathi laba bantu bagcwele iwayini elisha yena uPetro wasukuma wayesethi lokhu yilokho owakhulunywa ngumprofethi uJoweli futhi uyakuthi kwethi kuzokugcina kwenzani na kwabafaka emnyakazweni Ngiyonifaka emnyakazweni uma ningenakho kuyonifaka emnyakazweni uma nibona izwi likaNkulunkulu ligcwaliseka esikubonile ngalezi zinsuku zokugcina bekufanele ukuthi ifake emnyakazweni kufanele ukwenze ukuba besizovele nje sikwenze ngenhlonipho yokuzithoba nokuthobeka Intsika yomlilo phambi kukaPawulo yamfaka emnyakazweni kuthi namhlanje nxa sibona leyo ntsika yomlilo efanayo ngesayense ngemiphumela yayo ngalokho eyakwethembisa yenza izwi ngalezi nsuku zokugcina ukuba lifezeke impela kufanele ukusifaka emnyakazweni Lokho isibonakaliso sinikeziwe njengoba kwenzeka emihleli yaseSodoma ngaphambi kokuba iSodoma lishiswe ngiyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu iyobonakaliswa futhi eyiyona izolo namuhla naphakade ufanele ufake onke amalunga omzimba kaKristu emnyakazweni ufake yonke into ongayifaka ngoba leli yona lokugcina ubizi lokugcina ubizi lokugcina izwi ngezwi ligcwalisiwe kufanele impela kusifake emnyakazweni Tina njengomprofeti sibona umphumela wokwamahlelo asiphakamisile elahlekelwa indawo yawo kuKristu elahlekelwa ngokubambelela kwawo ezwini lakhe emukele izivumo kolo futhi sibonile ukuthi kwenzekani kuwo ngenkathi enza lokho afa ngokomoya Siyabona ukuthi kwenzekani kuyiluthela ngenkathi ala ukubiza kwa Wesley. Siyabona ukuthi kwenzekani kuyimethodist ngenkathi ala ukubiza kwePentecostal manje kuthiwani ngamaPentecostal na Niyabo sibonile indoda esiphakamisile njengalokho kuka Uziya owazama ukuthatha indawo yesikhundla esigcotshiweyo isikhundla sendoda ebandleni siyagcotshwa asigcotshwa siyagcotshwa ibandla umelusi umvangeli umprofethi umpostoli ufanele kube isikhundla esikankulunkulu esigcotshiweyo hhayi esikhethwe ngumuntu umuntu wake wazama ukukhetha leso sikhundla basenzela izinkathu umathiyasi ebandla akazange enze lutho kodwa unkulunkulu wakhetha upawulu futhi wenza okuthize ngoba wayegcotshiwe futhi sizibonile ezizikhulu zizama ukuthi zithi lona ngubhishobhu ongcwele usibanibani lona ngumuntu kahulumeni usibanibani lona ngumuntu kasibanibani akusho lutho neze kodwa nxa kungene unkulunkulu bese engamela khona-ke sibona ucabulo kamoya ongcwele uqinisekise izwi kankulunkulu manje imiphumela yombono kumprofethi wenzani kulo muntu owazalwa engumprofethi na khumbulani waloba lonke ibhayibheli kunezincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha zika-isaya nezincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha zebhayibheli kuqalisa njengakugenesisi phakathi nayo incwadi kufika itestamente elisha ujohane umbhabhathizi bese iphetha ngale esikhathini seminyaka eyinkulungwane umprofethi omkhulu omunye abaprofethi abakhulu kulabo bonke esesake saba nabo wawungu-isaya futhi wazalela ukuba nguye kodwa ngenkathi ema ebukholeni bukankulunkulu wambangela ukuba enzeni umprofethi na umprofethi wathi maye kimi ngokuba ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile ukuba ezekukholeni kukankulunkulu nokubona isitsha sikankulunkulu sangempela esigcotshiweyo wabangela umprofethi ukuba avume ukuthi wayeyisoni bekufanele kusenze ngaleyo ndlela bekufanele ubukhona bukankulunkulu obugcotshiwe ngenkathi esebone lelo limemeza nezinsika zithuthumela ngalezi zingelosi ziya emuva naphambili zifakazisa ukuthi zaziphambi kukankulunkulu futhi zaziyizinceku zikankulunkulu zigcotshiwe futhi zamemeza kakhulu wayeyisoni wenzekani-ke lapho selungele na manje laleliyani sengivala wayeselungele ukuvuma ukuthi wayeyisoni maye kini ngokuba ngingumuntu ezindebe zakhe zingcolile futhi ngihlala phakathi kwabantu abandebe zabo zingcolile maye kimi khona-ke ingelosi yathatha udlawu yase ithatha ilahle elithare yalibamba ngezandla zayo yase iza imhlanza ngalo kwase kufika ukuhlanzwa emva kokuvuma kwakhe manje uma umprofethi obiziwe waqinisekiswa ukuthi ungumprofethi kankulunkulu ebukhoneni bukankulunkulu ebona ubuncane bakhe wayeselungele ukuvuma ukuthi wayeyisoni bekufanele wena nami senzeni na kodwa niyazi ukuthi senzani na siphendula ikhanda lethu bese sisuka sihamba futhi sihleke yilapho esimi khona kuze kufike ukuhlanza bukani isaya ngifuna niqaphele enye into ethize unkulunkulu angasebenzisanga izincwadi nesayensi yezenkolo amagama esayensi yezenkolo ukuhlanza inceki yakhe wasebenzisa umlilo akazange asebenzise izivumokholo ukuhlanza inceki yakhe wathatha umlilo ethare futhi umunkulunkulu eke waze wahlanza umuntu namhlanje uzofanele kube umlilo kamangcwele ohlanza umuntu hhayi ukufunda incwadi nokwenza lokhu noma enye incwadi ethize ngosibanibani umfundisi omkhulu othize lapha ecalifornia wathi ngolunye usuku wayenencwadi yonyaka ngiyehluka kuye incwadi yonyaka ibhayibheli bekuhlela njalo kunjalo incwadi yonyaka incwadi kankulunkulu njalo futhi unkulunkulu wasebenzisa umlilo wokuhlanza inceku yakhe kwase-ke kulandela emva kokuba esevume ngokuzijoba ukuthi wayengalungile bese-ke kufika ukuhlanzwa futhi emva kokuhlanzwa bese-ke kufika ukuthunywa yabo yileyo-ke indaba abanye bethu bazama ukuthola ukuthunywa ngaphambi kokuba sithole ukuhlanzwa yabo sizothi awu ngizolandela lokhu sifanele silandele unkulunkulu lezo zingelosi zenza into eyodwa zahlala ebukhonweni bukankulunkulu zazithoba zahlonipha ngokuzithoba nokuba seminyakazweni phambi kwankulunkulu khona-ke okwalandelayo ukuthunywa emva kokuvuma nokuhlanzwa kwase kuba ukuthi-ke u-isaya ohlanziwe wamemeza nangu mina ngithume mina umfowethu Dade wethu uma sakeza bakhona esikadi ukuthi o Isaiah bafanele behlele endlini kaNkuluNkulu ukuba bahlanzwe uma sakeza bakhona isikadi ukuthi ilunga lebandla lifanele ngempela lize futhi livume izono zalo uma sakeza bakhona isikadi somhlubuki cabangani nje ngoba usuku isodomelasha ngabo ngiyamangala ukuthi ngabe bangaki abantu abasuka bawushiya umlayezo walezo zingelosi na ngiyamangala ukuthi ngabe bangaki abantu oyenganakile ngokwenele ukuzwa iphimbo lazo na futhi babhubha ngabo lobo busuku futhi abasophinde babe khona kuphela ukujeziswa kwabo esihogweni njengoba kwenzeka emihleni kaNowa bangaki abantu abamhleka futhi bahlekisa ngaye futhi benyukela lapho nje ukuzozwa owakhe bathi sizokwenyuka futhi sizwe lowo omdala ongahlakahlile kahle ekhanda eqhuma futhi ukuba nje sizijabulise basukume basuke bahambe bangamlaleli ngisho eshumayela zonke izinhlobo zezinto futhi babhubha ezahlulelweni ayezishumayela uAmose nomshumayeli omncane aze engaveli indawo umprofeti uJobo uyenyuka wayesebuka phansi eSamaria ayosikhathi ikhanda lakhe elinempandla lalicobezela intshebe yakhe empunga endala ngenkathi enyuka engamula egquma wabuka phansi lawo mehlo angcwele anciphile akhe lapho ebuka phezu kwalowo muzi hayi njengabavakashi abavela emhlabeni wonke jikelele isizathu abaphristi bonke babekade bebonile nabaprofethi bamanga babe batshela ukuthi kwakulungile wehlela lapho engenabambiswano lwemvuselelo yakhe wehlela lapho engenalutho wayesebebaza kakhulu wayesethi yeni phela uNkulunkulu lo uNkulunkulu enizisho ukuthi niyamkhonza uzonibhubhisa uthi ngithi heshowa nje inkosi uNkulunkulu imbeli ngezisho ukuthi iyamkhonza uzoyibhubhisa thathani lokho nanoma yikuphi enikufisa sikudingayo ngokuya phansi altare Isaya noNkulunkulu wathi ngubani uyakungiyela na Isaya wathi nangu mina ngithume mina ngicabanga elokulo lapho ilahle lomlilo selithinte umprofeti limenza mhlophe kwa lapho iphimbo likaNkulunkulu lithi ngubani oya kusiyela na khona waphendula Nkosi nangu mina ngithume mina uqala wadingeka azithobe futhi ahlanzwe futhi alungele njengoba sibonile inceku elungele bukani uUziya ukuthi wayelungele kanjani kodwa wehluleka ungabeki wena uthi awu manje ngiyamazi dokotela usibanibani indoda elungileyo ngiyamazi umfowethu usibanibani bangathi babe njalo kodwa ningabuki lokho bukani phezulu lapha niyabo nansi indlela uNkulunkulu unendlela ukuba ayilungise wakwenza kanjani na ngosuku lwePentecost uPetro wawatshela ukuthi abenzeni wababhalela isithako somuntu nosetshenziswa kwawo futhi sihlale njalo sifana ungasithambisi uzobulala isikhulu sakho bathi singenze njani ukuba sisindiswe na wathi phendukani lowo nalowo babhaptizwe egameni likaJesu Kristu ukho kuthela kwezono khona niyakwamukela isiphiwo sikamongcwele ukwethembisa ngesinu nesabantwana benu nesabo bonke obude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza lokho kukhona lapha kulo busuku uma uNkulunkulu esabiza leso isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo nisangemukela umoya ongcwele ofanayo abamemukelayo lapho nje ningemukela into efanayo kulo busuku landelani nedlule nje yilokho kuphela enikwenzayo yebo khona ke ningathi
when the coal of fire had touched the prophet making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Let's sing it. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Listen up, I'm for it too.
There's millions now in sin and shame or die. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Now quickly answer, Master, here am I.
Kutamisa makanda etu. Tanda kutobeka nokuhlanza na.
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord.
Sasha manje ngabe ukona uIsaya oyedwa phakathi lapha kulobusuku noma ikhulu ofuna ukuhamba ofuna ukuhlanza kwaNkulunkulu epleni yakho na wena ongamazi uKristu njengomsindisi ubone nawe uyamenywa manje kuba uye altar uma ekhuluma entizweni yakho angenkabunkabu kangako ukugqoqa ngicabanga ukuthi umongcwele kumolwawo wenza ukugqoqa. Kodwa uma ulapha futhi awuna Kristu, manje kumbula uyophendula ngosuku lowahlulelwa ngalokho okwenzayo ngalokhu kulowo busuku. Nyabo, manje uma ufuna ukuza ngilapho kuba ngikhuleke nawe egameni likaKristu, ngininika ithuba ukuba nize nifune uNkulunkulu futhi ngokujabula ningathi nimfumane. Bantu abasha, bantu abadala eniphakathi kwenendima yempilo malunga ebandla noma ngabe ungubani, uma umlilo kaNkulunkulu ngomoya ongcwele ungakakuhlanzi enhliziyweni yakho ukuze kube yindawo okholwa yilo lonke izwi lalo iBhayibheli noKristu ungufakazi ophilayo wokwakho enhliziyweni yakho ukuthi uvukile kwabafileyo, khona-ke nginimemela e-altar uzani lapha futhi asikhuleke nawe.
Leaving all of you then upon your own.
Phezu komnyakazo wenu impela ukuthi nisindisiwe. Manje ke ngabe ukhona umhlubuki phakathi lapha ongeza na? Ngiyanibuza njengeka Kristu, uma nizohamba nehlele lapha bese sikhuleka nawe. Angisho ukuthi uzokubuyisela emuva, ngikhola ukuthi uzokubuyisela. Ungeze ukuzame manje na uma ekhuluma kuwe, woza. Labo abangenawo umbhaphathizo kamoya ongcwele, ngicabangela ukuthi akukho muntu lapha ongenjalo ongahlubukile. Bonke manje-ke kufanele ukuthi ukhulekisisile amaKristu futhi akhulekisisile, futhi uma ukhulekisisile futhi ungenawo umbhaphathizo futhi uthanda ukuba uNkulunkulu akuphe wona, yithuba lakho-ke manje. Munye umuntu phakathi lapha ongenawo, busisa inhliziyo yakhe ethobekile ngethemba ukuthi ngomunye uIsaya. Manje phakamisani amakhanda enu-ke. Kunendoda eyodwa ekhotheme lapha e-altare, leyo engethemba ukuthi ingu-Isaya. manje ulapha ngiyakhoya ukuthi ulapha na manje ngizonitshela ukuthi nginzini nenze into embi kabi kwedlula zonke senake nayenza kunabantu abangamakhulu amabili noma amathathu lapha abebefanele babe se-altar ake nginikhombise egameni lenkosi ukuthi ngiqinisile kwengikushoyo bukani abanye benu bantu baphakathi lapha khulekani lapha lapha kuhlezi nenekazi lapha lifake ibhantshi elimhlophe ijakethi encane emhlophe lingibuka ngqo ngeke lingumkristu kodwa likhulekela ubuthakathaka linesifo samathambo uyakhona ukuthi uNkulunkulu angakwenza usinde akuphilise na manje-ke ungaba nakho indoda elandelayo ehlezi eceleni kwakho lapho inokuthile okungalungile ezindlebeni zayo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa leyo nkathazo yendlebe yakho mnumzane futhi akusindise na yebo phakamisa isandla sakho uma ukholwa manje sizani nihloniphe ngokusithoba umzuzwana nje indoda esikeni ngokwayo iphethwe inkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa mnumzane ngenkathazo yenhliziyo na angikwazi uyisihambi kimi kunjayo na uyisihambi awu lalela uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ungibani lokho kungakusiza na ungizwa kahle na igama lakho ungumnumzane Blackwood uyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi ungowakuphi na ungowaseriverbank eCalifornia uma lokho kunjalo yimi ngezinyawo zakho angikaze ngimbone empilweni yami kulungile uNkulunkulu akubusise mnumzane ukholwa kwakho kukusindisile lelo nenekazi lihlezi eceleni kwakho ngqo lapho linenkathazo yokwethuka uyafuna ukuphiliswa ekwethukeni kwakho na phakamisa isandla sakho uma ukholwa beka isandla sakho phezu kwalo mnumzane ukuthi lizophiliswa inenekazi lihlezi eceleni kwakho manje linesifo sikashukela igqoke ingubo ebomvu lifuna ukukhulekelwa nalo niyabo lifuna ukukhulekelwa kholwa nanti nenekazi lihlezi le emumva lapha lilungele ukuhlinzwa uma nje linga-onkulunkulu linesibeletho esingasebenzi igama lalo nkosikazana Maxwell kholwa sukuma yemukela ukuphiliswa kwakho nkosikazi awunalo ikadi lomkhuleko unalo na awunalo ikadi lomkhuleko na kulungile awulidingi phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo angikwazi uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho sizihambi komunye nomunye vayizelisa isandla sakho kanje uthinteni na akazange athinte mina mnumzane Stewart ungathanda ukuphiliswa nawe ukwethuka futhi ukholwe ukuthi uNkulunkulu uyokusindisa na ngizihambi kuwe kodwa uyilowo-ke futhi ubhethwe ukwethuka awukwazi nhlobo ukuzibamba sukuma ngezinyawo zakho bese wemukele ukuphiliswa kwakho egameni likaJesu Kristu nathi inikazi lihlezi emumva ngemva kwakho lapho linokwethuka nalo linokuthize okungalungile esicutshini emzimbeni walo lizokugeja futhi nkosikazi Newell sukuma uma lelo kuyigama lakho futhi uyilo uyilowo kholwa niyakholwa na impela nathi inikazi lihlezi khona lapha linenkathazo yenhliziyo ne-BP uyakukholwa lokho kunjalo dadewethu na sukuma uma lokho kunjalo inenekazi lihlezi eceleni kwakho lapho linento ethize esihlubeni salo uma lokho kunjalo sukuma tshela inenekazi eceleni kwalo linamaxhwala ebusweni balo okuncane okufana namathumba uma lifuna lokho kuphiliswe litshele lisukume futhi likwemukele manje kuleqembu lelibakati labo ebelifanele libe ngeliyalitshele lifuna umoya ongcwele longu isishoka nje inkosi niyakwela ukuthi ngicala ukuthini na ngaye futhi ngizakwenza lokhu kubiza lokho ngokuqinisekisa ukuthi ngitshele iqiniso uNkulunkulu ukhuluma bantu phakathi lapha futhi nisekungabazeni okuncanyana ungaba liqotho ngokwenele ukuba phakamisa izandla zakho uthi yebo mfowethu Branham kade njalo nje ngihlela ngivevezela ngifuna okuningi bankulunkulu ngiyazi ukuletho engishoda ngayo phakathi lapha futhi bengifanele ngibe nayo ngenkathi ngivuma umbhabhatizo kwabongcwele phakamisa izandla zakho uzokwenza lokho na thembeka nje kuwe uqobo
ngoba umoya ongcwele awuphosa isineze awenyongi ngani ke bese ucazulula lokho kungabaza na woza
I'll be quick speak my Lord speak my Lord that's it speak and I'll be quick to answer
Niyabo, angitshayi lutho oluyiphutha bangani umoya ongcwele obizayo kunabakhulu phakathi lapha umani ngikholiwe ukuthi ngumprofethi manje khumbulani ngintshela egameni lenkosi ngithukisiwe yenyukani
the coal of fire had touched the prophet making him as pure can be Oh, and the voice of God said, Who will go far up? Then he answered, Master, here, send me.
Ngisho into efanayo na, ngakho ke phakamani, phakamisani izandla zenu.
Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick. To answer thee, speak, my Lord.
Well, that enough. Penduleke umaye kuluma. Umakule ungabazo. Kale ndawo ndawo. Okusekile manje ngalokhu. Ungathatha ishansi.
Lord, send me your speak, my Lord.
Uyakhuluma wozani. Manje bafo angithandi ukuba sebuhlanyeni angithandi ukuba ngisho izinto ezingalungile ngizizwa ngiholwa nqa ngisho engikwenzayo wena uthi bazothini abantu ngakho nabo yilokho okuzosho uNkulunkulu ngakho kuyikho Manje wonke umuntu phakathi lapha ufuna ukulungiselela inkonzo enkulu yokuphilisa kusasa futhi ngifuna ngamunye wenu befulisi nizungeze laba abantu ofuna umoya ongcwele ningami nje emizuzwini emihlanu hlalani lapho nize kuze kube nini kuze kufike umoya ongcwele Manje akuthi izethameli manje beka isandla sakho phezu komunye umuntu beka isandla sakho nje phezu komunye nomunye phezu komunye wena ozokhuleka omelela wabantu phezu lapha Nkosi yami manje izikhala zezihlalo zigcwele phama yalitshala igcwele phama ukhona cishe ikhulu namashumi amahlanu abantu abangamakhulu amabili Kalani ukhuleka Nkosi ngithume mina khuluma Nkosi yami Nkosi ngithume mina Ngilisa laba Nkosi egameni lika Jesu Christu Nkosi siphe khona oh uNkulunkulu yipha imikhuleko yalaba Ngiyathathelani Kalani kwalabo kuze kwenzeke Kalani nize nizwe ukumemeza kwaNkulunkulu imali makhulu bazani thuthumelise Mongwele une Speak my